bangamba wadda mubyenkoledde bingi mwera nsaana nkikube mu luyimba simbwa n'alemerako buna yesozi rediyo byekoledde bingi nnyo tulaga ensiima yo mutwakola ekintu kyaffe nga tulina ekigendererwa mwate mukifunyemu nnyo lwaki temwebaza konde n'alemerako kironde nanjiinanga musinga si prime musinga sirina muntu yiyi kanyomozi yansesa buwesigiyimba tiyajja kulekulira gende mbeera sirifeya naye nga sirikayani kuredyo byenkoledde bingi bwesigiyimba beeramu okwekubira kakunde nge mwanguwe abajagala ebeewo zeno njogera sirina na kutya ye prime radio bannange twawona ziri zikinanjo kyankyogedde twafunayo eyaffe etuweweesa emitima kati tuyimbye kajanja the masters radio wembeera kubeera mukulu mukadde obanga osiimye byonna byetuweereza gamba abalala obanga tosiimye jyangu otugambe yeyaffe prime radio mazima lwaki sebasa aba bagifudde kyeri namba fanzi kilabu bambi nammwe mwebale mukyala kiyimba mukwano mama Muteesa nkoza taddeewo bambi mwebale wawiri wawiri owe Masaka Salongo Kiyege owe Mukono Basuta Proso owe Najja bambi nammwe mwebale Ndahiro Richard mukyala Lumwama na Reiso Grace munyikire simu mukyala Sebirande Mitiana Mwase Robert Eiganga Sega wa mkwano nawe webale Sanyu Rebecca Sylvia Najja Deborah Nakamate Chemba Gamba Chambula Uyokalibala Owentebe Ngalambe Jodi Owokalewe mukyala Sekasinde Kirabo Jasenti Mwebale kati tuyimbye kajanja The Masters Radio wembeera kubeera mukulu mukadde obanga osiimye byonna byetuweereza gamba abalala obanga tosiimye jyangu otugambe yeyaffe Prime Radio Prime Radio.